Dora, AGM, Dora, Ediru Zamwana Munyoro,
Double B,
Agri Rhymes. This banger steady for nobody go dance and the remaining humble. We go make a body dance, smile, and it's so what's the dimple. When we go to the dance, we dance so mad, not so simple. Mr. D, John the CrossFit, Mr. D, John the CrossFit. Doro mwana kwa kunyumiro iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment, tulima enjoyment. Enjoyment, tulima enjoyment. Doro mwana kwa kunyumiro iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment, kafuka enjoyment. Enjoyment, kafuka enjoyment.
Yo! Omwana kubigura na yorekia waka. Wandi ni walova vamu ni waseka. Evident siba mumasa nyugonka. Ikaro kima nyile vya nsivya kufa kureka. So atina iwa ikarire imuka. Nyumiru atira dance leke vyo kuikara. Manyaka ile kono rufuru kutwara. Ekigezi kiri kukara enjoyment ne wecha karira. Enjoyment mubuli mbera. Enjoyment mubuli kiokora. Enjoyment nambalo kuikara. Abana tukunyumira tukuchakare viziki tukutera brikiotu wa enjoyment. Every day tukwabu senti. Tukunyumira bulingira wa mutajwere na saati. Nyewe eduzi kataka kunyumira nijali mutono kuiki ya hati.
Doro mwana kwa kunyumira iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment tulima enjoyment. Enjoyment tulima enjoyment. Doro mwana kwa kunyumira iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment kafuka enjoyment. Enjoyment, kafuka enjoyment. Kwata poketi, heme kiwaleti. Gilasi zikatimba busayo guwa busaketi. Tumisa waita, ayongera kibaketi. Kuzina nono mwana jura maybe jaketi. Enjoyment, must take party. Kwena mukibara, geteri musti. Orawe na kasenti wezi namu. Nyuamu, chakaramu. This life is short, okumbara no genda. Yeah, yeah. Enjoyment, desorora. Mukota, oba mutito. Pasinire bachane kaito. Na 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 na. Doro mwana kwa kunyumiro iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment tulima enjoyment.
Enjoyment tulima enjoyment.
Doro mwana kwa kunyumiro iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment kafuka enjoyment.
Enjoyment kafuka enjoyment.
Yeah. Tuli mwanja imeteka kamwenye teka haka seko. Zinabuli ngezi zinabuli muringo. Nitu wabaro habari harulengo. At these days tu matire kidongo. Mkusima nabobu na veyeta badongo.
Tuli dance floor tuzine kidongo. Titubayo na vibozi vyo tiro. Balimuka leka wafeno tudo. Mukibara ito tinyumiro kunyifuro. Doro mwana kwa kunyumiro iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment tuli mwanjoyment.
Enjoyment, tulima enjoyment.
Doro mwana kwa kunyumira iwe dora. Doro mwana kwa kuchakara iwe dora. Enjoyment, kafuka enjoyment.
Enjoyment, kafuka enjoyment.